African princess. Tulianza zamani, bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwake nyanganyanga. Nikimona joto majasho kulowana, na data mazima mi mtoto mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti kukuchiti.
My totori, oh totori, totori. My totori, oh totori, totori. My totori, oh totori, totori.
Nacho kupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi pawa. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi pawa. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitaki mema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
ananipenda tu.
Iwe chumbani, iwe jikoni,
ni mahaba fu.
Nakisema love you,
me I love you too. Na ndo mana
yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti.
Wali mwengwa wapendi washa sema agamengi, eti napenda kuichi 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 kuichi.
My totori, oh totori, totori.
My totori, oh totori, totori. My totori, oh totori, totori.
Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti kukuchiti.
Come mix Slicer.